mukama yebaziwe muganda wange nzikiriza nti nomukama katonda abakumye kakumye bulungi olunaku olwaleero era ero ekisaa kye kingi okyali mulamu okyassaawa okyakkiriza okyalokoka tewali mbeera yonna egenda kutujja ku Yesu tewali mbeera egenda kutuwangula newankubadde nga embeera ziri mu maaso gaffe zigulumidde ng'ebisenge ng'ensozi naye Katonda gwe tusinza wa kitiibwa nnyo wa maanyi nnyo ate asukkuluma buli mbeera yonna kubanga ge maanyi gaffe bulijjo asobola okutuwanguza buli mbeera asobola okutuwanguza buli kizibu asobola okutuyisa ne tutalowooza nti tusobola okuyitawo asobola okuwonya buli ndwadde asobola okutuwa amagezi n'atugattako n'okumanya okw'ebigo bye tubadde tetumanyi asobola okutusimba ate n'atunyweza ate watusimbye ne tuba nga tetusobola kusiga okulwa ye Katonda asokuluma okutegeera kw'abaana b'abantu ye Katonda ayinza byonna Bayibuli yayogera negamba nti nno is God Almighty naye ate nze kinnyumira nnyo mu Luganda wekigamba nti nno ye Katonda ayinza byonna kitegeeza nti nno tewali kimulema naddala wabanga akkiriza era ng'asazeewo okukola ng'okwagala kwe kuli mbabuuzaako enkya ya leero nze Marvin Sserunjogi nga mbabuuzaako omulinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu nzize okubazaamu amaanyi ng'abooluganda naddala mu biseera ebifaanako ebiti nga tuyita mu kusoomoozebwa okw'enjawulo naye Katonda gwe tusinza mwesigwa nnyo Katonda gwe tusinza wa maanyi Katonda affe talimirirwa era ly'essuubi lyaffe okuyita mu Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu nina ekyawandiikwa kye njagala okugabanako nammwe enkya ya leero okutuzaamu amaanyi okukomyawo essuubi lyaffe oluusi tuyise mu bizibu tuyise mu mbeera tuyise mu kusoomoozebwa ne tugwamu essuubi ne tugwamu amaanyi abamu twagala nabbivaako twagala kuddayo mu nsi gye twava twagala kuddayo Misiri abalala tuwulira tukooye abalala tusabye naye nga tulaba Katonda affe alinga atwerabidde naye Katonda affe teyeerabira Katonda affe atwagala nnyo Katonda affe atumanyi Katonda affe afaayo gye tuli Katonda waffe amanyi newa we tuli naddala mu kiseera ekifaananako bwe kiti amanyi wa we tuli bino ebiro n'ebiseera yabimanya Bayibuli ebyogerako ng'ebiro n'ebiseera eby'oluvannyuma ebyogerako mu Timoseewo nti bijja kuba bizibu naye si kye njagala okusheeyaringako olwaleero olwaleero nyagala twezeemu amaanyi tugendeko mu Isaaya 4 tugenda kutandikira ku lunyiriri olwabiri tugenda kutandikira ku lunyiriri olwabiri mu 8 mpaka ku lw'asatu mu 1 kale kansome tonnamanya tonnawulira Katonda ataliggwaawo Katonda affe taliggwaawo kitegeeza agenda kubeerera emirembe n'emirembe n'emirembe ennaku zonna Katonda ataliggwaawo Mukama omutonzi w'enkomerero z'ensi tazirika so tasukoowa yes ffe tusobola okuzirika embeera zisobola okututomera oluusi ekizibu ne kijja abamu bambi oluusi mufiiriddwako abaana mufiiriddwako mikwano gyammwe ab'enganda n'owulira ng'otomeddwa embeera n'owulira ng'oweddemu amaanyi n'essuubi n'owulira kwegamba nga tokyasobola n'owulira okuzirika munda abalala mirimu gye giweddewo abalala mufunye ebizibu eby'enjawulo oba tufunye ebizibu oluusi abamu ndwadde abalala kusoberwako alaba kutabulatabula naye Bayibuli esomeseza n'egamba nti Mukama omutonzi w'eggulu n'ensi tazirika so takoowa amagezi ge teganoonyezeka kyentegeeramu ekyo nti amagezi ge gasukkuluma amagezi gaffe ng'ag'abaana b'abantu ffe tulaba nga abatuuse ku kisenge ate ye oluusi abeera nga atannaba na kutandika kukola kubanga Katonda affe mugezi nnyo 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 ategeera nnyo 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 ayinza nnyo 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 musukkulumu nnyo mu buyinza bwo obungi. 29 tuli mu Isaya 5, tuli mu Isaya 4, tutandikide ku 8. Kansoma 29. Awa amaanyi abazirika, n'oyo atalina buyinza amwongerako amaanyi. Kanyogereko ku olwo 29. Bayibuli erina w'esomesa n'egamba nti Mukama Katonda ge maanyi gaffe. Amaanyi ge njogerako okusooka byonna atwambaza amaanyi ag'omwoyo, kubanga tuli myoyo ng'abalokole, tuli myoyo. So tuli myoyo egyambadde omubiri. Kati Mukama atuwa amaanyi mu mwoyo, amaanyi ago ate ne gabulukukira mu mubiri. Okitegeera nti asobola okuwa amaanyi kankwekyokulabirako ekyangu, naddala embeera we beetumidde omuntu. Asobola like embeera esobola okutomera n'ekumalamu amaanyi. N'embeera eyo newankubadde ebeekumazeemu amaanyi, Mukama Katonda asobola okutumira omuntu n'ayogera eri obulamu bwo. Asobola okuwa olunyiriri, asobola okuzaamu amaanyi nga just akuwadde ekirowoozo. Asobola okuyitira mu luyimba n'akwambaza amaanyi. Asobola okuyitira mu kigambo kye, asobola okuyitira mu mubuulizi w'ekigambo oba omusomesa oba nnabbi, oba asobola okuyitira mu musumba kwegamba n'akwambaza amaanyi. Naye bw'amala okwambaza amaanyi omwoyo wo, omwoyo woyo ng'ayambadde amaanyi ate ne mu mubiri, amaanyi ago ne galabisibwa nti kiri ekigambo ky'ayogedde, kuba Katonda mulamu ate ebigambo bireeta obulamu. Okitegeera? So atwambaza amaanyi ago abanafu. Omuntu asobola okuba nga munafu mu mubiri ogwa bulijjo, naye ate mu mwoyo nga w'amaanyi. Kankuba ekyokulabirako ekirala, omuntu ng'agenze mu kusiiba n'asibirawo ekiseera, kisinziira osaba masiba na kusatu abala wiiki, omubiri gwe guyinza okuba nga munafu. Kitegeera? Naye ate omuntu oyo wabanga badde mu kusiiba n'okusaba jasindira kyakulabirako, nga badde asoma ekigambo kya Katonda, ng'awuliriza Omwoyo Omutukuvu, omwoyo gwe guba gw'amaanyi nnyo. Wakitegeera? Guba gw'amaanyi nnyo nti newankubadde omubiri guba munafu, omwoyo gwe guba gw'amaanyi nnyo. Ate mu maanyi ago n'awangula ebintu eby'enjawulo, Katonda n'amusomosa n'amuyisaawo. So Mukama Katonda affe ge maanyi gaffe. Ffe ng'abalokole bulijjo tuddukira eri Katonda buli mbeera yonna. Talina mbeera gy'atasobola Mukama Katonda, ne gy'olaba ng'etasoboka, ekizibu ne ky'olaba ng'ekinene nnyo eky'amaanyi, Mukama Katonda akisobola. Then tweyongereyo ku lwasatu, tuli mu Isaya 8, tutandikidde ku 28, kati tuli ku lwasatu. Abavubuka nabo balizirika, balikoowa, n'abalenzi baligwiramu ddala. Naye abo abalindirira Mukama baliddamu obuggya amaanyi gaabwe. Singa oba okyegendereza, Bayibuli egambye nti nno abavubuka balizirika. In this sense nti abavubuka kitwalibwa okuba nti abaana ab'obuvubuka, ab'obuwala n'ab'obulenzi babira bayina amaanyi. Eyo age group ebeera eyina amaanyi, kwegamba basobola okukola ebintu bingi, basobola batambuza sipiidi, buli kyonna kye bakola kirimu sipiidi, basobola okusitula kino, basobola okusitula kiri, kwegamba beewulira kabuvubuka oyo, beewulira nga baamaanyi nnyo. Okitegeera? Entambula yaabwe oba ogiraba, kwegamba engeri gye bakolamu ebintu oba ogiraba. Naye Bayibuli esomeseza n'egamba nti nno abo nabo basobola okuggwaamu amaanyi n'abalinzi. Kitegeera? Naye wansi awo neddamu n'egamba, naye abo abalindirira Mukama baliddamu obuggya amaanyi gaabwe. Kitegeeza nti nno bano abalindirira Mukama baayinako ku maanyi, waliwo ekiseera bwe baayina amaanyi. Owakitegeera? Nga bayina amaanyi ag'omwoyo, bayina amaanyi ag'omubiri. Bayibuli kyegamba nti nno amaanyi gaabwe like amaanyi gaabwe galizibwa buggya, Mukama aligazza buggya. Aga amaanyi agabadde gaakeerwa, so agabadde gaakeerwa abadde agabadde gabagwamu ebisubi ebibadde lyabagwamu olw'ebizibu olw'embeera ne batomerwa kwegamba okusuubirwa ne kuba nga kuweddewo ne baba nga batomeddwa embeera ne baba nga tebakyasobola kugenda mu maaso tebakyasobola kuloota tebakyasobola kubaako bye bakola tebakyasobola kubaako bye batuukiriza nga n'emirimu abamu baagivaako baanafuwa ng'abalala tebakyayina birooto tebakyayina biruubirirwa mu bulamu kwegamba ng'amaanyi gaabagwamu amaanyi gaabagwamu agakola ebintu eby'amaanyi amaanyi gaabagwamu agasukkuluma bayibuli egambye nti abo balindirira mukama oba mu ndwadde oba mu bizibu oba mu kusoomoozebwa oba mu kulekebwawo oba mu ntalo ennyingi ez'omwoyo n'ez'omubiri bagenda kuddizibwa bujja amaanyi gaabwe amaanyi ge Katonda agenda gazza mukwano gwange tokoowa tozirika tozirika embeera niwe beefaanana etya kagabere mabanja ge gakumalawo kalibeere essuubi nga liringa ng'eriseebengeredde kalibeere endwadde nyinza okuba nga sitegeera ky'oyitamu gwege mazima sikitegeera naye ate Katonda gwe tusinza akitegeera Yesu yagenda ku musaalaba naffe ku lwaffe akitegeera era atutumidde ekyawandiikibwa kye nkya ya leero kutuzaamu amaanyi tumulindirire nga w'osaba mukwano gwange nga w'okkiriza nga w'olindirira nga w'osaba nga w'okkiriza nga w'olindirira kwegamba nga tulindirira mukama nga tulindirira okulaba ekitiibwa kye nga tulindirira okulaba obulungi bwe Katonda waffe tasobola tuleka Katonda waffe mwesigwa nnyo Katonda waffe w'amaanyi nnyo Katonda waffe atwagala nnyo Katonda waffe afaayo gye tuli Katonda waffe atumanyi akumanyi gw'omukyala ali awo akumanyi gw'omusajja oli awo akumanyi akimanyi nti nno eyo embeera ogiyitamu buyisi wali weegenderezaako ekyawandiikibwa kyogera kiri mu Baruumi kigamba nti nno tuli bawanguzi n'okukirawo tekigamba nti nno twawangula n'okukirawo n'ekigamba tuli bawanguzi n'okukirawo kitegeeza nti nno bulijjo tuwangula naye wansi awo nekigamba tuli bawanguzi n'okukirawo okuyita mu Kristo kwegamba tuwangulira mu Yesu Yesu embeera esobola okuba ng'ekutomedde olwaleero esobola n'okuba ng'ekumazeeko emyezi ebiri myezi esatu abala myezi mukaaga naye tuwangula bulijjo okukkiriza okwo okutono kuyina kwe kukutwala ne kukuwanguza ate ne kukutambuza ennaku endala ssatu mu maaso era n'oddamu n'okkiriza n'oddamu n'osuubira n'oddamu n'osaba okitegeera so embeera gye tutambuliramu tutambulira mu kukkiriza aye tutambulira mu kuwangula tuwangula bulijjo ebiseera ebisinga fe obuwanguzi ebiseera ebisinga bwe tulowooza tulowooza obuwanguzi obw'okuba nti navudde mu mabanja for example kanjogere ku kyebbanja navudde mu mbeera ey'endwadde naye n'okukkiriza wali ng'okyali wakati mu bbanja ebyo nti Yesu agenda kukusomoza n'okukkiriza wali ng'endwadde newankubadde ekyaliwo nti Yesu agenda kukuwonya olw'emigga egyamukuba oba olina ky'owangudde mu ddakiika eyo oba owangudde okutya oba owangudde okweraliikirira oba owangudde obutakkiriza so tuli bawanguzi bulijjo okuyita mu Kristo Yesu kitegeera so nga nze wali ku kyawandiikibwa kyaffe ekiri mu Isaaya na tuli ku lunyiriri olwasatu mu olumu nti abo balindirira Mukama balizibwa bujja amaanyi gaabwe Mukama agenda kuzzaamu amaanyi muganda wange balitumbiira n'ebiwawaatiro ng'empungu buli woddamu amaanyi nga Mukama akuzizzaamu amaanyi ago newezzaamu amaanyi mu Mukama waffe Yesu ogenda okuwulira nga kwegamba ozitoye okitegeera ogenda okuwulira ngaolaba osobola okukola ebintu ebinene ogenda okulaba nga kwegamba osobola okutambula n'osukkuluma obadde olowooza nti nookomye kwegamba okunze mu kutegeera kwange kwempita okutumbira otandika okutumbira mu ndowooza otandika okutumbira mu nkola y'ebintu kwegamba ennyambala naye ekyuka okitegeera entambula n'ekyuka endowooza eyo n'ekyuka kubanga wezzaamu amaanyi mu Mukama waffe okitegeera ng'olindirira okulaba ebisuubizo bye ng'olindirira okulaba obulungi bwe kugamba nedda newankubadde ekiriwo ekiti leero Mukama Katonda ngenda wali ntambula ngenda maaso mu linnya lya Mukama waffe Yesu, newankubadde endwadde etabuse, newankubadde abasawo boogedde kino, newankubadde embeera eri bw'eti, newankubadde abaana tebannaddayo ku ssomero, naye Mukama Katonda affe abaana bange mbalabira wali, abaana bange tebagenda kulemererwa, abaana bange tebagenda kufiirizibwa, abaana bange tebagenda kunywa njaga, abaana bange bagezi, abaana bange baamaanyi, bagenda kubeera abasajja n'abakyala abawangu yabakola ebinini n'ebyamaanyi, abalagimisa ekitiibwa kya Katonda. Kwegamba otumbiira mu kukkiriza, otumbiira mu magezi, otumbiira n'osomoka n'osukuluma ne w'otandisa omusi, kubanga mundaayo olindirira okulaba ekitiibwa kya Mukama. Oyina essuubi eryo nti Mukama Katonda waffe tasobola kutuleka. Era Bayibuli n'eyogera n'egamba nti no balidduka mbiro ne batakoowa. Tosobola kukoowa kubanga jjukira obeera n'essuubi liri erya Mukama waffe. Kiba kizibu okukoowa, kiba kizibu okukoowa n'oba nga bivaako era oddamu amaanyi, kubanga essuubi lyo teriri mu bantu naye liri mu Mukama waffe, ate ye gw'oba olindiridde. Balitambula ne batazirika, tosobola kuzirika. Ne w'osisinkana ekisoomooza ekifaanana kitya? Olindirira Mukama. Oba olindirira Mukama mu bulamu obwo, oba omulindirira nga ye gwe wasalawo okulindirira. Tosobola kuzirika. Ne w'ofuna amawulire amabi, tosobola kuzirika. Munda oba mu amaanyi, kwegamba omwoyo wo abeera yakwatagana n'omwoyo wa Katonda, nti embeera ne weefaanana etya? Eyo gira bulabi nga ky'oli mu kuyitamu. Kubanga oba olindirira Mukama, ntera nnyo okugamba abantu nti omuntu tasobola kweraliikirira nti talinanywa kyayi. So kiba kitegeeza muli nkiraba bwetinze nti ekizibu oba okiraba ng'ekikopo kya kyayi ky'otannaba kunywa, tekisobola kukuziriza. Oba okiraba ng'ekya bulijjo. Yesu abantu baba bakusaasira kubanga kyo kya buntu naturally, naye ate gwe gwe basaasira obeera oli ku levu ndala, kubanga obeera olindirira Mukama. Ogamba Mukama ne luli bw'olwo agenda kunvirayo, luli bw'olwo Mukama Katonda waffe ananyingiza obufumbo, luli bw'olwo Mukama Katonda waffe ananyingiza omulimu ogwo gwe nnoonya, luli bw'olwo Mukama Katonda waffe anansukkulumya, luli bw'olwo Mukama Katonda waffe ananyamba omuze guno ogubadde gumpangula emyaka n'emyaka ne nguwangula. Kubanga oba olindirira Mukama, oba olina essuubi, luli bw'olwo Mukama Katonda waffe ananyamba. Eno endwadde ebadde mmazeeko ebbanga ng'ensoomooza, ngenda kugiwangula. Mukama ndi muweera obujulizi. Mukwano gwange, yiga okwezzaamu amaanyi. Yiga okwezzaamu amaanyi bulijjo. Yiga okulindirira Mukama. Si kyangu nnyo okulindirira Mukama naddala mu biseera bino, naye kya buvunaanyizibwa nnyo ng'omulokole, oba kirungi nnyo ate kisaana tulindirire Mukama waffe. Mukama yeebazibwe. So munnange, mpulidde nga mpulira okulumizibwa mu nze okugabanako naawe ekigambo ekyo eky'olwaleero. Nzikiriza nti nno Mukama akyaliwo okutuyamba. Tulimulindirire, tumulindirire Mukama Katonda. Mukama tumulindirire nga tusaba, tumulindirire nga tusomye ebyawandiikibwa, tumulindirire nga twezzaamu amaanyi. Jjukira Katonda by'akoze, alina by'akoze. Ng'omulindirira soko jjukireko ebyo by'akoze, kubanga ddala Katonda alina by'akoze ge mazima. So tulindirire Mukama kubanga we tunaamulindirira agenda tuzza bujja. Essuubi lyaffe ye Katonda waffe. Mukama Katonda bawa omukisa. Bye bye.